Westsidemusicblog.net.
Aha! Wabula la music! Fanboy Fancho! Listen man! Akiado! Kutichwani! Emi rata kumina kono nisawa kutelela. 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 Mina emi rata kumina kono nisawa kutelela.
Nika mi wela na. Yes.
How? Mubata ni mikuwe renji. Ah, nika mi wela le lana. Nemi bata kubina kono nisawa kutelela. 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 Mina nemi bata kubina kono nisawa kutelela.
Nini vacha kuvina kono sensa va kutelela. Mwindi ni vine ya makuwa dansi yesi na kuinkawa. Ni inwezi za sikuwa yesi na kulapela. Lefty to right nswale kuri mwindi nikawa. Yela mbone boneba kutiva inwezi chivuku. Uchwala wale wabokuku. Chwale luna lunwa kaso. Aisa nani kachaso.
Kono ni sava kutelela. Nini vacha kuvina kono ni sava kutelela. Nemi bata kumina kono nisawa 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 kutelela. Mina nemi bata kumina kono nisawa kutelela. Salila, 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 salila.
Alola.
Thank you very much for this one.
Shako's music.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Skylar on the beat.
Make them down.